baby kishingo ninginia, nipeza kwa chukwa chumwenza. Umeniteka asilimia, umenifanya mbochi mikwako. No, 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 mapenzi bila makasiriko. No, 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 kipenda basi heshima iko. Well, no, my love, popote utakapo nitakwenda. My sugar coke, ata waseme nini na kupenda.
Nawe, unapendana sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby boo.
Nawe,
unapendana sana baby.
Nawe,
atutatenga na mimi na we.
Nawe,
unapendana sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby boo.
Nawe,
unapendana sana baby.
Nawe,
atutatenga na mimi na we.
Tamu kama kachumbari, kasura kama kazari. Mtoto kweli ni hodari, boga tamtena za bizari.
Ananipa makubwa mwenzenu,
nimekufa nimeoza. Anavonipenda mwenzenu, kasha nipa unaoza. Mpaka naruka mateke, yani jisi na mpenda. Haje geto aniteke, mie popote ntakwenda.
Kipenda basi heshima iko.
Well, no, my love, popote utakapo nitakwenda. My sugar coke, ata waseme nini na kupenda.
Nawe, unapendana sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby boo.
Nawe,
unapendana sana baby.
Nawe,
atutatenga na mimi na we.
Nawe,
unapendana sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby boo.
Nawe,
unapendana sana baby.
Nawe,
atutatenga na mimi na we.